mara sina imani, nisha sumbuka kwa kina, tena masiku mengi sana. Nabakia mimi kuumia, chanzo chake ni mapenzi. Sitathubutu kukwambia tena gato nitaumia. Unapopita maskani, shoga zako we saluni, unanifanya hayawani. Kila dakika unavutia dali, nakukuta viwanjani, hey. Au endapo we sokoni, sana yako ya thamani. Najua kupenda sio hatia, hey.
Sina wao nipe japo nafasi,
nipe nafasi dali. Pinda, wana wapamba anavaa, lakina onekana mshamba. Iwa kwa shida uko raha, toto Afrika bambata. Hajisimika sababu ya ustandi, omana nimechizika.
Unapopita maskani, shoga zako we saluni, unanifanya hayawani.
Kila dakika unavutia dali,
nakukuta viwanjani, hey. Au endapo we sokoni,
no, no,
sana
no.
Yako ya thamani.
Nipe nafasi, nipe nafasi, yeah.
Kama TID unapenda ninapo rap na gujo R&B chop Kongo woni Kongo house key binti sikwe pizza bila SMS feed what's up chop chop najibu machaf chafa sija ribu nipo shop tu na fans na sign my autograph fikun badidu mzabibu na nita rolly pop sugar come on and zuga chumba takona kaf menipo nzani alabi ni life bila chenga nipo na simple life yangwe subzi na kwenda eto ananponda mimi unaponita nyonda mkali ya in wanajikomba mjini wanajigonga wezi ya mine
Zina wa
Nipe nafasi, darling.
Nipe nafasi,